ba wan ki teli kongo yi yo we baba ga tola gele pandu funa ntile uwe we baba ga tola gele pandu funa ntile uwe we baba ga tola gele ye pandu funa ntile
So buya ke ophinda kube yesamfuthu. Niza ningakhathaza. Cha umfazi wephepha mfuthu sengamyeka wena. Ngiyindoda nje eshintshe kakhulu kulezi zimini. Cha sengayithola nje umjondolo nje wamuhlelekile nomuhle kakhulu la eDenver. Ngiye umuntu oshintshile kanti futhi namatoho ngiyawafuna mfuthu.
Ayi.
Umtshele ukuthi ngendoda eshintshile ngiyothi mangibuya nawe uyothokoza.
Ngiyabonga futhi.
Ngiyathokoza kehla la.
Washuze. Mhlabathola. Awukwazi ukukhuluma nami ukufaka isiqhoko nebuku.
Mahla amagama amhlonishwe ukuthi alingakeni.
Ayiboni you are dark son. Bona Stolisa, you can run, but you can't.
Yeah, because I'm. This is right, this is. Oh, come on, Mr.
But you are a slipper fool. You are a cool man, and you are a pet. I'm a
little one, but I'm a little one.
What
was it? I'm a little one.
Ngiyabona uvuka ulana nento engawe.
Iphi imali yami? Cha mkhulu njenga ngiyazabalaza imali yakho.
Uthek imi wena uzofuna umsebenzi. Walala nomfazi weboss yakho yinjile leyo nto leyo.
Kwaamampunga lokho umhlonishwa.
Amampunga nawo. Babule. Dubule.
Lo ngihlabe phela mina ngidlali
zwe. Hayi hayi. Yimo umuntu okweledwala, yimo nolaka obudlwani na nonke, hayi ukuthi wena.
Ehlisa amaphaphu babuli.
Hayi bo, hey, umfashosi. Lalela. Mina ngumuntu orad kabi. Ngingibulala.
Ufakazi imi loyo, mina ufakazi. Mina ufakazi umuntu wami.
Lalela. Into ezokwenzeka ke la. Angeke ngibulale, ngizokunikeza imali.
Thani uyadlala umhlonishwa.
Hayi angidlali mfowethu ngizokunikeza enye imali ukuthi uhambe uyobusisa uthole umunye esingisibawupete futhi esibhaliwe.
Phela kuyobe liphelile usizo lwami wenze njalo ngiyaqinisekisa yonke imali yakho mase kufanele uyithole uyayithola iphelele. Uyezwa babuli?
Yeah.
Ungayingeni ezababili. Mina nebhozi yami sisuka ekudeni kakhulu wena umusha uyafika.